Ateba abamu ku bantu balaajanidde gavumenti ya Uganda ekendeze ku misolo egiremesezza abamu ku basuubuzi okufuna mu busuubuzi bwe bakola. Omubaka wa Paalamenti omulondo wa Bukoto South Hakim Kizza Saula agambye nti gavumenti erina okuddamu okutereeza embeera abakozi mwe bakolera.
Tusuubira nti Uganda yandibadde esaana okwegatta ku mawanga gonna mu nsi yonna okujaguza olunaku olw'abakozi. Kubanga kati mu Uganda omukozi asinze okunyigirizibwa ate ng'omukozi oyo alina okuyimirizaawo eggwanga, kubanga ssente z'akola zirina okugenda mu kittavu ky'eggwanga ate ebikolebwa mu nsi bisooka bikolebwa, basasulwe emisolo, emisaala basasulwe, enguudo zikolebwe n'ebintu ebirala bikolebwe. Kyandibadde ekiseera kituufu kya kutuula mu lusirika, era singa gavumenti yalangiridde nti egenda mu lusirika okutunuulira engeri y'abakozi gye bakwatibwamu mu ggwanga, kye kyandibadde kisinga obulungi.
Henry Mugambo omusomesa Kiruside Nnali agamba nti gavumenti yandidiriza ku misolo kubanga abakomekereza tebalina kye basigazza ku nsimbi ez'omusaala, kw'ossa ensonga ey'omusaala ogw'essalira eyafuukaganya nangaereetedde ne bannaabwe abamu okudduka mulimu gw'obusomesa.
Nga abakozi naddala kati ffe abasomesa tusanga okusoomoozebwa, emisolo mingi gavumenti ate ekyaleeta emipya. Emisolo gino tusasula pay as you earn, tusasula local service tax. Ogenda ommaliriza nga akasente, yes, bakugambye nti ofuna miliyoni emu naye nga bakakonjobodde.
Ate ye Lydia Nabisalungo n'omukozi mu nkola ey'okutambuza ssente ku ssimu eya Mobile Money agamba nti Mobile Money emisolo egiteekebwa ku mpeereza eno gigibalemesezza.
Embeera yatabuka dda, tulinda ferukya naye kati nawulidde gavumenti eyongezaako emisolo. Kuba kati ka Mobile Money ye bizinesi ebadde buli muntu ng'alina akasente akatono kyabadde asobola okutandika n'afuna ekyokulya n'aweerera ku mwana, naye kati buli kintu kyonna kyayonoonese. Mobile Money ogenda ofuna commission nga baamukekejjudde dda.